Commission, I make you blunt. Coke, I make you blunt. Sion, I make you blunt. What you say, I make you blunt. Commission, I make you blunt. Moon, I make you blunt. Pico, I make you blunt. Kiwan, I make you blunt. Gonna to me, I know to get to carry 22. Coke, gonna to me, I know to get to carry bus. Commission, to me, I know to get to carry 22. Coke, gonna sakado. Eta cool. Isio, Isio, Chewa, Sio, I put your cash on. Akunaga biashara za maneno za maneno akunaga biashara kuongea ongea ninapenda biashara za kitendo kitendo usambere kama type sasa inaongea pesa inaongea sabona naleta pombe kwenye biashara sabona naleta dum kwenye biashara biashara anachanganya mapenzi kwenye biashara sabona naleta kwenye biashara biashara sabona naleta dum kwenye biashara make a plan. You want to make it plan, wanna make it plan. Bobby Shana make it plan, wanna make it plan. Wanna make it plan, wanna make it plan. What you say, make it plan, wanna make it plan. Fiona, I make it plan, you better make it plan. Bobby Shana make it plan, wanna make it plan. Go, gonna suck a do, you buy a suck a do. Bobby Shana suck a do, I should never suck a do. What you gonna suck a do, she's gonna suck a do. Kigo gonna suck a do, Bobby Shana suck a do. Kabulo on a suck a do, on a suck a do. Chego fall on a suck a do, Monica on a suck a do. Bobby Shana suck a do. Jamaicana Sakado, Japanana Sakado, Pabishana Sakado, Pabishana, do we not take it to Kelly to Kokona, do we not take it to Kelly Basque, Pabishana, do we not take it to Kelly to Pagala, do we not take it to Kelly Basque, Akakona, do we not take it to Kelly to Kitana, do we not take it to Kelly Basque, Pabishana, do we not take it to Kelly to Pabishana, do we not take it to Kelly Basque, Kokona, do we not take it to Kelly to Pabishana Sakado. Wana tuchola tumepaga wakishere atuchureki tuelezeki sieleweki tumana samtem kinyonke samtem kibos mapesha kibao misbadilishi posi wana maitini mwimpie masosi abajui bado nipo kwenye chosi na story za wana shambali panta viazi ya kafuna almasi sizitaki nachotaka kusikia. Kipanja nyafu chavuna samaki, kama ukipanja pengu chavuna mazao. Na kila mchuma janga chakula na wakwao, na interest baka siku na ziwai. Wendo nasuma kesi baka chai, watoto na chalazi ya santuni. Hiva dona kanyagio soidiri kama jiri. Wana tuzala utoke satuna shina ukitike. Sibola tununi,
sibola tununi kwe.
Wana sakadu, wamishana make plan. Lakini wa mabegia, hila wa mabegia. Temeke mabegia, DSM mabegia. Bala mabegia, kisiwa ni mabegia. Tisi mabegia, dunia kichwa. Kichwa ni wadudu wa nanyefuwa. Nyefuwa binadamu si mabudu wejoto wemfuwa. Sina wasiwasi, asala uaminifu. Pesa makalatasi, wanachalazi ya santoni. Mimodo na kanyagio, soedi ni kamajiri. Wana tuzala utukesa tunashina ukitike. Sibola tununi,
sibola tununi,
sibola tununi kwe. Sibola tununi kwe.
Biashara tu,
kila kitu ni biashara tu.
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 Biashara tu,
sabuna naleta pombe kwenye biashara. Sabuna naleta dumu kwenye biashara. Wana changanya mapenzi kwenye biashara.
Biashara
Mabishana make a plan. Bona na make a plan.
Bona make a plan.
Vigotana make a plan.
Bona make a plan.
Watafuta jala make a plan.
Bona make a plan.
Wajaona make a plan.
Bona make a plan.
Mabishana make a plan.
Bona make a plan.
Bona na sakadu.
Bona sakadu.
Wachizana sakadu.
Bona fush.
Na mwanzo mwisho. Official music. 55 day code.
Won't it quit?
Won't it quit? Won't it quit? Woni kweli.
So ni mamangu au vipi? Woni mwingine mapi? Woni ndekeza jamaa. Woni mwingine masi. Woni mwingine mashu. Woni mwingine.